ngubingelele ngwamukele futhi ngenkulu intokozo engosini yethu eFresh kingusibonelo bithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Mumva le uhlobo lomkhumbi olwalukhona kwakuyizigebha ehihamba ngomoya sailboats abagwedli babelubekela ukwazi wonke umhlaba babethantalaza izilwandle ezinkulu ngenhloso yokuthola amazwe amasha. Lezi gebhe zabe ihamba ngomoya kuphela phaqa kulezi insuku nebala sekunemkhumbi emkhulu ngokumangalisayo esebenza ngokusaligetshezi fuel osekwenza kube lula ukuhamba umhlaba wonke futhi ungahanjiswa isidingo esikukhathazile kodwa kube ukuyikhipha nje uyijabulise. Nakube ngena umuntu okweza kuyithokozisa ngokuthantalaza emanzini ngomkhumbi kodwa singeke ngaba sesikebheni esihamba ngomoya, hayi akumnandi impela ukuba kuso. Kodwa mangase nje ubeke eceni ukuthi sihamba ngomoya kodwa kwasona nje isikebhe asizolile ngokwaso. Kulezi insuku kungachaza ukulahlekelwa ngumjaho kodwa kulezi yansuku zakudala kwangachaza ukuphangala kwabo bonke abantu abasesikebheni. Kubuka sengathi kimi impilo yomKristu engenayo umoya ongcwele kaningi injalo. Umshumayeli waphambilini waseBrithani umvangeli uCharles Spurgeon wake wathi ngaphandle kamoya ongcwele kaNkulunkulu singenze lutho. Sonke sinjengemkhumbi engenamoya ngaphandle kwawo asilusizo lwalutho. Andukuba abethelwe uJesu wenze lesithembiso kubafundi bakhe esiqoshwe ngokaJohane 14:26. Kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba yakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke engintshele khona. Akucaba ngomoya ongcwele kaNkulunkulu unjengomoya esikebheni sakho esihamba ngomoya ukukhumbuza konke lokhu uJesu akushilo ukukusiza ukuba ube yilokho akudala ukuba ube yikho. Isandla sikaNkulunkulu esinamandla empilweni yakho isandla samandla ukusebenza kuwe nangawe ukukhazimulisa igama lakhe. Besingafunelani ukuyihamba sodwa le ndlela. Besiyofana nemkhumbi engenamoya, engazolile, eyishaya ngapha nangapha, isiphetho igcina ifa. UNkulunkulu umoya ongcwele ngumsizi wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.